serigne bi khadalahu la maktarlo bi mu muslo ci shaytané ni mu ko baxo muslo julli ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñaan suñu borom musal ay waxam ak jëfam ak leppam ci luddul aw yiw li la wax kep ko xam lu bax diko def dana texé dana am ngeerum dana bekk ku dul def noni du am lamu bëgg xam xam ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ñoy taxa mucc ñoy taxa texé di len wax lu bax wala ngeen nopp lu ngeen di wax na rafet te am tuyaaba bu len wax waxi chaaxaan mukk di len takko njariñ yi te bayilu amul njariñ di len takko yoonu yonante bi alayhi salatu sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama te bayyi bidaay mbolem lu ngeen bëgg ak ngeerumul yalla subhanahu wa ta'ala ni ngi ci top yoonu yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama ki tax ba yalla subhanahu wa ta'ala teral la sab ci wona jiya bokku na ci li tektale ngeeneelul xam xam ak jang ak jangale suñu borom bi mu tuddé bopam ak malaaka yi alayhi salam borom xam xam yi la ci tek shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul amri batay yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam neena kep kuy jangale suñu borom dakoy doli aw yiw malaaka yi alayhi salam diko ñaanal ak mbollem ñi ci asaman ci ak suusi ba ci xorandom yi nek ci seeni pax ak jeen yi ci geejgi de len djublu yalla subhanahu wa ta'ala dana len fay doli len de len jox yalla li ngeen bëgg kon dana len yok bu len laal lo xamni daganul kep kuy yene aw yiw diko def day taxé faaw naka nonu kuy jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ci diine l'islam day am ko luté boole yiw yépp de len djublu yalla subhanahu wa ta'ala ci iman islam ihsan tay baña moy di len dox jëm ci mom ci ñett yi te baña taxaw di len sakku ci mom subhanahu wa ta'ala mu nangul len seeni pass pass ak seeni jëf ak seeni wax di len tuup dana neexal seenu dund li gën ci jëf yi moy jëf ju sax te deppok yoonu yonante bi ali sallallahu ta'ala alayhi bi ali wa sahbihi wa sallama sinu borom limuy nangu moy li jugge ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi ali wa sahbihi wa sallama du nangu luddul lool de len sakku ngeeramul yalla subhanahu wa ta'ala ci top yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi ali wa sahbihi wa sallama tay moy tu bidaay li ma bind sunu borom tasare na ci barkep seeni ciosan amnañu li ma bind sunu borom tasare na ci barkep seeni ciosan amnañu ci mbot ak leer ak njariñ ak yiwi aduna ak alakhirah lo xamni dara mënu ci doliko sunu borom mi defal tawfiq kuko neex diko jubal no ngi yaakar ngeerum ci mom ak tuyaaba lol batay min ci xatu temer ak juroom ñeen fuk ak ñet muy 193